Uthando lwamatshitshi kimi liyophela kanje Umina ngiyayithanda lentombi Uthando lwamatshitshi kimi liyophela kanje Umina ngiyayithanda lentokazi Zinhle ingane zoma, zinhle ingane zobaba Umina nongikhonzela kuvimbile Zinhle ingane zoma, zinhle ingane zobaba Umina namkhonzela kuvimbile Wentombi ngayibona emakhulwini lena emsinga Umina namkhonzela kwaphupha Wentombi ngayibona emakhulwini lena emsinga Umina namkhonzela ekhujini Wentombi ngayibona emakhulwini lena emsinga Umina namkhonzela embangweni Undaba esikude Sing city lebo Umina ngayizonda intanyana Undaba esikude Sing city lebo Umina ngayizonda intanyana
Sohlule kwamboroi Wele uthulele Yawashele mathumbini Sohlule kwamboroi Wele uthulele Yawashele mathumbini Zohlule kwamboroi Wele uthulele Yawashele mathumbini Nomama kusematohwele mthini Yoye mfikele nemshwathi Nomama kusematohwele mthini Yoye mfike washubeni Nomama kusematohwele mthini Yoye mfikele nemshwathi
Yimi ngusongandwe sabeka ngithi ngimnandi ngingedwa ngacutshwe nasithini Ngimemeze kwagqikazi kwethuka inyamazane esiqiwini ophathe Wilime wayivala indima mtsheleni bewayisekho yotshala ubhatata Ushomini umalamba azandla iy'nginombo zebhantshi lakhe Yebo yamgqobongela nkintshe bathe bayawubamba uyashelelela
Yoshelu
vimbile Zohlule kwamboroi Wele uthulele Yoshelu nani Yoshelu